ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi Riyobora. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Nadusanga no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti z'Ijwi ry'Amerika mbanje kubasuhuza. Uyu munsi mu kiganiro muri Isanga turaza kwibanda ku gikorwa cy'ubugiraneza cyangwa se gufasha mugenzi wawe kwishima. Ndi kumwe n'abatumirwa batatu bose bari mu gihugu cy'Ubuhinde, bakomoka mu Burundi no mu Rwanda. Uyu munsi rero baratuganirira ku gikorwa bateganya cyo gufasha abantu bafite imibereho itoroshye mu gihugu cy'Ubuhinde bazwi ku izina rya Sidi. Nabatindiye rero reka twakire abatumirwa bacu banabanze babibwire. Nguhereho Wilson.
Amazina banyita Chanirimana Wilson Nixon, nkaba mvuka mu Burundi, ubu nkaba mba mu gihugu cy'Ubuhindi, aho mejeje kwiga amashuri mu gisata cha communication na journalism. Ego nkaba kandi nkuriye iki gikorwa tugiye gukorera ubu bwoko bw'abasidi hano mu Buhindi.
Yego, urakoze. Dukomereze noneho kuri Alice.
Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ingabire Alice, nkaba mu Rwanda ariho nturuka, ariko tukaba turi kwiga hano mu Buhinde, nkaba niga ku bijyanye na farumasi, nkaba ari njye wungirije iyi fondasiyo yo gufasha.
Nawe Marius, bwira abatwumva.
Nicyusa Manzi Marius, nanjye nkaba nkomoka mu Rwanda, aho ndi mu Buhinde, aho naje kwiga ibijyanye
mbanje kubashimira rero uyu mwanya muhaye radio Ijwi rya Amerika. Mumaze igihe mu Buhinde, nagira ngo mufashe abakunzi b'Ijwi rya Amerika gusobanukirwa n'aba bantu bazwi ku izina rya Sidi cyangwa se ubwoko bw'abasidi baba muri icyo gihugu, ubuzima babayeho n'amateka mubaziho. Twumva ko ari abantu baje baturuka muri Afurika, bikaba bivugwa ko basa n'ababa mu icuraburindi cyangwa se mu mwijima, bakorerwa ivangura n'ihezwa. Ndaguheraho Wilson, watubwira aba bantu wabamenye gute, ubaziho iki cyihariye muri make?
Ego, murakoze. Nk'uko mwabivuze, tumaze igihe kinini hano mu Buhindi, jewe ndamaze imyaka irenga 4. Rero abasidi ikintu nashoboye kubamenyera ko nuko ubwa mbere duhura nabo, nabonye umenga na Abanyafurika batavuze urumva ntushobora gutandukanya ko ari Umuhindi. Rero mbona imishati nicyo kime n'iyiwacu, urukoba barirabura. Hama niho nagize icyo nokwita amatsiko yo kumenya by'ukuri abo bantu abaribo. Niho rero nashoboye kugira research, ndamenya yuko ari ubwoko bw'ababantu baje bava muri Afurika y'ubuseruko, bakaba bageze muri ibi bihugu. Ahantu uvuga yuko baba mu gihugu cy'Ubuhinde hamwe na Pakistani. Muri Pakistani hari abashika 250,000, mu gihe hano mu Buhindi baba hafi 70,000. rero na narashoye kugendera aho baba bamwe ndababona kuko urabye nk'ingene babayeho bakora ubuzi bubayabaye mu mirima no vuga yuko ari ni nka classe ya nyuma ubona ko babayeho mu buzima butoroshe kandi nkuko mwarimu bivuze barakorerwa ivangura ry'uruhu kuko nubwo ari abahindi bene wabo ntibabiyumvamo nk'abahindi basanzwe bafise uruhu rusa n'urugomba kugira inzobe murakoze
ye Ingabire Alice wowe nawe abasidi urabazi ni iki wakongera ku byo wirusa namaze kutubwira
cyo nakongeraho nyuma yuko dukurikije uburyo ubuzima cyacu bayeho nk'abanyeshuri nyuma yuko wirusa yatuganirije kuko twatangiye kugira igikorwa cy'uko wenda hagati y'abagenzi bacu hari ikintu cyo gufasha tugirana hagati yacu nyuma yuko wirusa avuye atuganirije ati abo bantu b'abanyafurika bano baturutse muri South Africa mu buryo bw'ubukoloni avuga ati nubwo ariko bari kuri levo yo hasi cyane ku buryo bakeneye mu buryo bwose bushoboka bw'igikorwa wabahereza any support yose watanga ko hari icyo yabamarira ku buzima bwabo so turavuga ati hari icyo natwe twakoze kitabaye kinini ariko ntibuze hari akantu gato twakoze hari imiryango igera kuri 36 ariko mu Buhinde bwose imibare iri hagati ya 25 mu Buhinde bwose ariko aho tuzajya
gukora
ku cyumweru imiryango ihabanye uwo ni umubare bari mu Buhinde bwose ariko fati y'aho tuzajya ku cyumweru hari imiryango igera muri 36
muzabasura mu miryango
tuzasura tuvuga ati ubushobozi buke dufite dukurikije nuko twabonye uko babayeho nibwo twavuze ati twashaka gutanga imyenda nicyo kintu twabasha kuvuga ati reka dutangirane kuko turi bakeya turebe igikorwa gito twakoze twari tuzi gusanya dushyira imyenda hamwe yo abantu batacyambara kuko hari bamwe badafite imyambaro yo kwambara hari inkweto badafite ubona tubagendesha ibirenge imyenda yacitse ariko hari abavuga cyane byibuze tuzakora ako kantu gato noneho nyuma yaho kuko aribyo tugitangira tubonye na sapoti twakora byinshi kurushaho
yego cyusa Manzi Marius nawe abasidi urabazi akaba ari nayo impamvu nk'uko Alice yarabivuze muri mu bantu bafashe iya mbere mu gufasha cyangwa se gutanga imfashanyo kuri abo basidi turaza kubiganiraho ku buryo burambuye mu kanya nagira ngo ariko wunganire bagenzi bawe ugire nawe icyo wongeraho cyo watubwira kuri abo bantu byumvikana ko babayeho mu buzima butoroshye ubirebye niba warabikurikiranye babanye gute n'abandi bantu
ukuntu bimeze nicyo gituma hafi twagize kuvuga ngo abo bantu reka tubasure ni abantu basa nk'aho baturwa ahantu hihariye cyangwa se bataba ahantu nk'uko abahinde muri rusange batuye ni abantu usanga barabashyize ahantu nk'umwihariko wabo kuko urumva no kujya kubasura bari ahantu begeranye nk'uko wajya wenda mu mudugudu runaka bakaba aribo basuzwe bityo byaduteye amatsiko yo kwibaza ko aba bantu ese ko bakuwe mu bandi atari abantu bagira ubwigenge nk'uko tubona ni abantu usanga ahantu hamwe bumva bari mu gace kamwe k'Ubuhinde by'umwihariko kuri bo niyo mpamvu natwe twageze amatsiko turi basaba abantu babayeho bate ese bahabwa ubufasha bwose ko bikwiye nk'abaturage b'Ubuhinde ese impapuro zibatuza hano zinganya agaciro n'iz'abahinde niyo mpamvu turavuga ati aba bantu nibyo tuzajya kubasura icyo twabashije kumenya ni uko ari abantu babaho bafite ubushobozi butari bwinshi turavuga ati abantu ntabwo twajya kubasura mu buryo gusa uri hanoredi dukora mu buryo bwo gufasha abantu intego ni ugufasha abantu batameze neza cyangwa se batari mu buzima cyangwa se bwakitwa ko ari bwiza rero mu gutekereza gutyo nibwo twavuze ati nubwo tugiye kubasura twe turi foundation yifuza kuba yafasha umuntu wese kugarura smile umuntu kinyarwanda navuga kugarura icyizere ndetse n'akanyamuneza mu muntu kuri hafi uwo ari we wese niko gutuma tuvuga ati reka tuzagiye tujyane ikintu ariko dufite natwe amatsiko yo kumenya byinshi kuri bo kuko buriya nubwo usoma amakuru y'abantu cyangwa ukayahabwa n'umushefu cyangwa se umuntu ubashinzwe cyangwa ushinzwe imibereho yabo ntabwo wabona amakuru 100% buriya utafiye abantu ngo ubone abantu uko batuye n'uko babayeho twibaza ko nituhagera ku byo tuzi ku byo twabayemo amakuru ibyo baduhayemo amakuru tuzabasha kwibonera n'amaso yacu tubone byinshi byisumbuye kuri byo nibaza ko hari ibyo tuzagira amahirwe tukongera kugira ikiganiro tuvuga uko twabisanze
yego ukomeje kuri fondation murimo muzakoreramo kugira ngo mujye gusura aba bantu cyangwa se kubafasha Wilson ndumva ari wowe wayishinze watubwira muri makeya uko yitwa intego yayo mugenzi wawe yarabivuze aho gato yari kushobora kugira icyo watubwira
ego murakoze cyane iyi fondation yitwa Wilson Lee Foundation akaba ari fondation novugana tanguje ku ciyumviro canje hama ndegera aba inshuti zanje ndabasangiza ivyiyumviro fise hanyuma barashobora kunshigikira baremera yuko dushobora gukorana rero aho iciyumviro cyo gutanguza iyi fondasiyo cavuye jewe mu buto bwanje nakuze cyane nkunda gufashwa n'abantu banyegereye novuga nko guhera muri primaire hari umwarimu yanyigishije mwaka wa gatandatu ya mbere nk'umubyeyi wanje amfasha tangi duhuriye mu ishuri ambera nk'umubyeyi ambera mama gushika n'uno munsi n'umuntu turi kumwe cyane akunda kumbaza waraye wabyutse gute n'ukuri novuga yuko muri ubwo buto bwanje cyambereye nk'igitangaza kuko yambaye hafi cyane kuko jewe sinakuriye impande ya mama wanje rero byatumye muri jewe ngira ako kantu ko kumva yuko ni nk'aho mfise ideni ku muntu ari haruhande rwanje kuko muri gihe naguma niyumvira ko jewe nafashijwe kuki nofasha abandi rero munyuma ngeze muri secondaire naho nyine nabonye abantu benshi bagiye barankorera ibintu byinshi bitandukanye universite hano mu Buhinde nayo nyine nayize ku bufasha bw'abantu batanzi nanje ntaje rero byatumye muri jewe ngira ako gatima ngira muri jewe ikintu kibyuka kivuga ngo sino kwifuza kubona mugenzi wanje uwo ari we wese yaba umurundi cyangwa umunyarwanda cyangwa umunyamahanga wundi ababaye niho havuye rero icyo cyumviro cyo kuvuga ngo reka tugerageze gusubiza umunezero mu muntu ari haruhande yacu nicyo gituma rero iyi fondation ifise iyi ntego yo kuvuga ngo dusubize akanyamuneza mu muntu ari haruhande rwacu murakoze
hanyuma ifite abantu bangana iki irimo abantu bangana iki iyo fondation
gushika uno munsi tumaze kuba abamambre novuga abantu bagize umuryango bagize fondation 40 bari active ni kuvuga bakora harimo abarundi abanyarwanda abazambia abagande abahindi n'abandi bari muri Canada bashika nko kuri 3
yego wayishinze kubera umutima w'urukundo n'abandi nabo babwiye barabyakira Marius wowe icyo gitekerezo mugenzi wanyu akibagejejeho wacyakiriye ute
kubera yuko ubusanzwe urabona twimaze kugera hano mu Buhinde twagera tutaziranye Wilson rero yari umuntu dukunda guhura cyane tuganira nyuma yuko njyewe iyo nkuru yiwe yuko yakuze yuko yabayeho yajyaga binganiza nk'umuntu tubana mu buzima busanzwe igihe kimwe rero yarambwiye ati ariko nubwo ndangije kwiga nanjye nifuza kuba nafasha umuntu uwo ari we wese ku bushobozi mfite ku bantu mbana nabo urabona turi abantu benshi hano cyangwa se dutuye hano nk'abanyafurika ariko hari ibyo tubona tukabona bikeneye ubufasha hari abo tubona tukabona natwe bakeneye ubufasha nubwo tuba twarafashijwe cyangwa se umuntu yaraciye mu buzima bamufashije nanjye hari uko mba mbona nkabona nafasha abandi hashize igihe rero yaje kumbwira ko igitekerezo anyereka ku sitati yayiteguye urumva icyo gihe yari ari mu mishinga yo kuba yabyita akabitangira anyereka sitati uko yayikoze ambaza niba kuko ndi umuntu ubana nawe mu buzima busanzwe bwa buri munsi ambaza niba igitekerezo nyumva nanjye kandi nagishyize gufasha ni bya buri muntu wese nanjye nkunda gufasha mu mutima wanjye naramuvuze rero ibi bintu nibyo ariko kugira ngo ushinge ikintu nk'iki ngiki ubashe kujya mu bantu benshi cyangwa se ubashe guhura n'abantu benshi bijyana n'ibikorwa we yarambwiye ati ibikorwa ntabwo wabibura nawe urabibona aho dutuye nta tuzengurutse buri muntu wese aba akeneye gufasha yaba abanyeshuri ubwacu hagati yacu hari igihe umuntu agira ikibazo akaba akeneye gufasha nibwo rero yanyegereye namubwiye ati ahantu nzagufasha uko bizashoboka njyewe ndimo nk'umuhuzabikorwa kuko wenda mbashe kwidebuya mufasha mu buryo bwo gusansibiriza tubwira abantu tubasobanura kurumva abantu ntabwo bose bazuko igitekerezo cyatangiye uko bagiye bakimenya rero urumva n'abo bantu bagera bashyika kuri 40 tumaze kwifatanya abo bose ni kwa kundi wegera abantu ubasobanurira ubabwira uko ibintu bimeze nawe akumva ari muri mudu cyangwa se yumva afite gahunda nk'iyanyu koko niko gushyira hamwe urugendo rurerure ariko twizeye ko bizakunda niyo mpamvu n'iki gikorwa cy'abasidi cyaje nka mbere turavuga ati reka dukore iki ngiki kirabangutse dore tumaze igihe tugitekereza ko aba bantu tubabona buri gihe reka tuhere kuri aba ngaba urugendo ruzakomeza twagura ibikorwa cyangwa se twagura ubufasha twifuza guha twaha kuba twaha rubanda ndetse n'abandi bose babukeneye
yego Alice nawe iki gitekerezo bakikugejejeho waragishimye uhita ushaka kubyitabira Manzi yatubwiye ko we yari umuhuzabikorwa nawe ufite uruhare muri iyi foundation iyi Wilson Lee Foundation wowe ubibona ute wabyakiriye ute cyangwa se ubona bizagufasha iki nk'umuntu ku giti cyawe mu bijyanye no gufasha abandi
okay yewe akikingizaho ni ikintu cyanshimishije cyane mu by'ukuri kuko navuga ngo ni ukwiyereza ni ukuvuga ngo ni ukwitaka ibintu byiza ariko mu by'ukuri nkurikije uko umuntu agiye akura nko muri segonde ntabwo mvuga ngo wenda ndi umuntu wahuye n'ibibazo wenda ngo bamfashe cyane ariko nagiye mbana n'abantu bafite ibibazo cyane bahuye n'ibibazo buri gihe numvaga uko mfite ubushobozi kunasha uko byashoboka ushobora gutanga ubushobozi bushoboka abantu aho nagiye ni gasegonde nahuye n'abantu bameze nk'abawuso bahuye n'ibintu bitandukanye agikingeza mu by'ukuri hari abantu baba bafite umutima wo gufasha ariko bakikinya muri bo iyo ubonye umuntu uguha motivasi cyangwa akagufasha gufungura amarembo birafasha icyo wese yakoze hari abantu mu by'ukuri bafite iyo nyota yo gufasha ariko akavuga ngo ndahera he nanjye bitewe n'umuntu twabanye cyane dukunze dukunda kuganira cyane ibintu by'ubuzima busanzwe kugirana inama akikingezaho numvise ari igitekerezo cyiza ndamubwira ngiye ndi tayari uko twabikora byose ngiye ndi tayari numvise ari igikorwa cyiza kuko iyo ufashije umuntu nawe wumva ko byibuze bityo ufite ukabisangira n'abandi ni ikintu cyiza cyane ndumva ko ari igikorwa akikingezaho numvise ari ikintu cyiza ndamubwira ati letsgo ahead nanjye abona abashije kuyibwira akavuga ati okay reka igikorwa cyiza reka tugikore ariko yadufashije mu gutinyuka ntabwo avuga ati yadufunguriye amarembo abantu bari bafite ibitekerezo bitandukanye kumva wafasha ariko udafite uburyo akavuga ati ese nabitangira gute azanye igitekerezo cyo gutangira fondasiyo urumva ni ikintu kinini ariko buri muntu aba ari aba yumva ko bisaba izindi ntera ariko mu by'ukuri yadufashe kwereka ko ishobora guhera ku kantu gake iyo ufite ibintu bikagenda njye nacyakiriye neza kandi mbona ari ikintu gifite intego nziza kandi byibuze ukagira ikintu inyuma ya mugenzi wawe icyo ufite
yego Wilson iki gitekerezo cyawe wagize bagenzi bawe nabo barimo kugishima kandi bibwira ko uko kizagira akamaro urabona inkunga mumaze gukusanya muri iki gihe ihagije irangana iki hari ibyo mwarimu amaze kuvuga mu bijyanye n'ibyo mwabonye muzafashisha aba bantu bo mu bwoko bw'abasidi ni ibiki mumaze kubona none aha ngaha wavuga uti ku cyumweru se kera ibi ni ibiki mumaze kubona gushyira hamwe muzatanga
ego murakoze sinzi ko tuba nabivuze tumaze amezi agera kuri atatu dutanguje iyi fondasiyo urumva ko nta mwanya munini twarose wo kwitegura cyane ariko mu gihe gito twari dufise twarashoboye kwegeranya impuzu z'abakobwa n'abagore n'abagabo nibaza ko dushobora kwambika iyo miryango 36 y'aho hantu tuzonja harimo kandi n'ibirato hagwiriyemo cyane cyane ibirato by'abakobwa n'abagore nibaza yuko muri izo mpuzu n'ibyo birato tuzonja gutanga n'imiburi buri buri mujyango umwe awugize umujyango ashobora kuronka n'imiburi buri impunzi zibiri cyangwa zitatu bitewe n'uko tuzosanga iyo miryango 36 bangana ariko turizera yuko uko byogenda kose buri mujyango uzoronka impunzi zo kwambara kuko nk'uko bari bayivuze ubwa mbere iyo uri kurabaraba ingene bambaye ingene bameze urabona ko ari abantu ahanini bari bakeneye ibintu byo kwambara hanyuma kandi twari twifuje n'uko ukuja kubaraba tuzoca turaba ibindi bintu byankenerwa mu buzima busanzwe bakeneye hanyuma dushobore gusubirayo mu nyuma twabonye ibyo bakeneye neza neza kuko mba tuzoronka umwanya wo kuganira nabo hari umuntu aturuka muri bo ariko wewe novuga ko avanze umuhinde n'umusindi ni mu princesse w'ahantu witwa Surat yatwemereye kujana natwe nibaza ko azodufasha cyane mu bintu by'indimi kuko bavuga iki aho tuzoja bugure Gujarati
nari ngiye kukubaza ururimi muzavugamo ahubwo kugira ngo mwumvikane none ubaye nk'umenye icyo nari ngiye kukubaza
abenshi ntibiga ahubwo icyo twashoboye kumenya ni uko abajene baho urwaruka rwabo benshi bazahurumbira ibintu bya siporo kuko nibyo byonyine bishobora kubakura muri discrimination usanga biruka abandi bakina ama football rero iyo babaye abantu bashoboye kujya imbere cyane niho bashobora kubakira amazina yabo nayo ubundi kwiga biga ku rugero rwo hasi kuko n'uwo mu princesse yambwiye ko nawe nyine afise projet akorana nabo yo guhimiriza urwaruka rwabo kuja mu mashuri kugira ashobore kwiteza imbere
Marius nk'umuhuzabikorwa iyo mushyirahamwe iyi mfashanyo mubigenza gute ni ubuhe buryo mukoresha kugira ngo muyibone mwifashisha abantu ku giti cyabo mwifashisha amasosiyete cyangwa se abacuruzi mubigenza gute
yego murakoze cyane ukuntu twabigenje mbere na mbere twibanze kuri kubo tubana mu buryo bwa buri aho twiga turi umubare munini w'abanyafurika ikintu twakoze rero twaratekereje turavuga se ni gute twashyikira ibihugu byose kandi tukabishyira mu gihe gitoya buriya uko ibihugu biza kwiga hano bigira komite y'icyo gihugu twifashishije rero abitwa ko ari abashefu mu makomite urabona hajeho itumanaho ryoroshye rya WhatsApp baba bafite amagurupe rero baba bafite amagurupe ugasanga shefu wazi urugero Burundi afite gurupe y'Abarundi afite gurupe y'Abanyarwanda gutyo twagerageje rero uburyo tuvugana n'abashefu tubabwira igitekerezo rero bakadufasha mu kuba urabona niba twebwe nka foundation twahita message dushaka gushyikiriza message tukayiha abashefu bakayishyira mu magurupe bamwe rero muri ba bamambure b'amagurupe y'ibyo bihugu iyo abonye igitekerezo kimunyuze iyo abonye ashobora kudufasha arahindukira akabaza shefu mukuru ubwo nibwo ahita amworiyanta akamubwira ati abangabo wabasanga hano kugana n'uku nguku akaduha amanimero noneho tukazashyikira wa muntu ushaka kuduha imfashanyo mu buryo bwose wadutuye ahantu dutatanye mu bundi buryo bukurikira nubwo tukizamuka twabashije gukora iyo webusayiti dushyiraho bimwe mu bikorwa bigenda kuza cyangwa se ibyo duteganya tukagerageza kwasha amarisi yayo mu buryo bugiye butandukanye mu bo tubana nabo mu buzima bwa buri munsi ku mafesibuku kugira ngo igikorwa gitangire kijye mu mitwe mbese ba bantu bose bifuza gufasha n'abantu bose bafite umutima wo gufasha urabona niba uri gusoma amakuru ukabonamo inkuru ijyanye n'umutima wawe wo gufasha wihutira kubabara ikingura cyangwa kuba wareba yavugiye ni muri ubwo buryo rero n'ubwo bufasha bwagiye buza ariko biracyari ndende nuko nguko wenda twagize amahirwe yo kugira ikiganiro hano ndibaza uteze amatwi cyangwa tubasha kukumva aba afite umutima wo gufasha nibaza ko nyuma wenda mu gusoza turaza kuba detaye ndetse n'iyo website ndetse n'uko badusura
byaba byiza iyo website muyitanze cyangwa se site web kugira ngo cyangwa se niba hari na nomero ya telefoni bashobora kubabonaho uburyo babageraho baba bafite igitekerezo cyo kuba babafasha mwayitanga
website nibyo yari ikirangira tukirimo kuyikora neza ariko ntabwo uretse ama social media ikiraho iyo dukoresha ariko mu buryo bwo graduation n'ugiye n'amafaranga byari bitera kutarabizinga aho kuma uburyo amafaranga bazajya bakira gusa niyo progress bake mu gukora bakeka mu minsi iri imbere tuzatwagishimye neza.
Ego nagira ndabunganire nkuko Alice yari abivuze foundation nti website turayifise ariko ntitwari tugishiraho ama content ibyo dukora ibyo twimirije gukora ariko irahari iruguru wari wese arashobora kuyibona ni wilsonleefoundation.org hama kuri Instagram ni wilsonleefoundation kuri Twitter wilsonleefoundation hanyuma nkuko yarakika yabivuga ku bintu byerekeranye n'ibintu bya donations kuko buri gihugu cyose kigira amategeko yacyo turacyari ko turagerageza mu mategeko kugira ngo dushobore kubashobore kutwemerera yuko umuntu akeneye kudonatinga bitworohera ko bashobora kubikora baciye kuri iyo website yacu nayo ubundi bwo irahari uwo ari wese ashobora kuyiraba akayibona mu minsi mike tuzoba twashize ko aya maproje n'aya y'abasigi n'ibindi turiko turifuza gukora ko turashaka kwagura n'ikidukorera mu bindi gusa tuzokora no mu bihugu byacu tuvamo. Murakoze.
Iyi fondasiyo ndashaka ko yumvikana neza kugira ngo uwashaka kuyigeraho bimworohere uravuga ngo Wilson Lee Foundation rini gute?
Ni L na I hama foundation akadomo org
biba bifatanye.
Ego Wilson Lee Foundation birafatanye hama akadomo org canke www.wilsonleefoundation.org byose urashobora guca uyibona.
Ndumva bisobanutse. Muvuze ko ari igihe gitoya mumaze mutangiye amezi atatu ntabwo ari menshi ariko kandi mufite ibitekerezo byiza murebye imbere murateganya iki mwifuza intego y'iyi Wilson Lee Foundation ni iyi?
Intego yacu nka Wilson Lee Foundation nuko twabivuze kare umuntu wese ari haruhande rwacu ababaye ari mu buzima bugoye tumusubiza akanyamuneza mu buzima bwiwe rero tumuze duteganya turifuza kwagura imbibe tukava ngaha mu Buhindi tukashika mu Burundi ahantu bwa ko mu Burundi turamaze kuronkayo abafatanyabikorwa bariko baratugerageza kuronka impusha zisabwa n'igihugu kugira ngo dushobore gutangura gukoreraho no mu Rwanda ko nyine no mu Buganda no muri Zambia n'ibindi bihugu tuzogenda uko tugenda turonka abafatanyabikorwa tugenda turagura kuko twifuza gushika ku bantu benshi bashoboka. Rero mu byo mwarimu mbajije intego yacu mu maproje ari imbere turifuza cyane cyane hari ikintu twabonye mu rwaruka ikintu cyitwa depression cyane cyane mu bihugu byacu bya Afurika usanga ni indwara abantu bagwara ariko batigera baha agaciro ugasanga abantu imico yabo imigenzo yabo comportement zabo zirahinduka bitewe n'iyo depression ariko kubera ko abantu batabize abantu batabiha agaciro ugasanga birononye urwaruka muri rusange. Rero turifuza gushikana amajwi yacu kure kugira ngo yaba amaleta yacu yaba amasosiyete yaba abantu bamenye by'ukuri yuko depression ari ikintu kiri mu rwaruka ari ikintu kiri mu bantu kugira ngo bashobore kukirwanya nko kujya turwanya malaria cyangwa turwanya izindi ndwara. Hanyuma kandi turifuza no kugera ku bantu bageze mu zabukuru muri biriya bihugu byacu urabye sinzi yuko mu Rwanda aricyo kimwe no mu Burundi kenshi iyo hari umuntu w'umukecuru yageze mu myaka za 80 naho rambona abana bamubonye nemwe n'abantu bakuze ugasanga acahinduka bamwita umurozi kuko urumva aba yarahindutse isura aba yarahindutse atamenya gifise ugasanga rero iyo image umuntu ageze mu zabukuru afise muri sosiyete ni image ituma abantu batamwitaho nabo nyine turi n'abantu dufise mu mitima yacu dushaka kuzofasha uko uburyo bizogenda biradushobokera twifuza kwagura muri izo miliye z'abo bantu z'ibyo bintu bibiri cyane cyane. Murakoze.
Yego. Niba mwarabiganiriyeho Alice umuntu kugira ngo abe membre cyangwa se abe umunyamuryango wa Wilson Lee Foundation asabwa iki umuntu yabigeraho ati abishatse
nuko ufite umutima wo gufasha na bindi kriteria zisaba ngo urasabwa iki kuba ufite umutima wonyine wumva wo gufasha kuko ushobora kuba keza ufite ubushobozi ku mufuka cyangwa n'umutima icya mbere ni umutima umuntu wese ufite umutima wo gufasha yumva ari yemera gufatanya natwe yemere kujoininga foundation yacu ntabwo twavuga ngo hari ibyo tugenderaho runaka birenze ibyo kuko abantu harimo ingero zitandukanye hari ubusana imitima kuba hari abantu baba bafite ariko akeneye kuba wamuba hafi hari abakeneye ubufasha mu bijyanye no ku myambarire ku mirire ibyo byose ariko abantu baba bafite uburyo butandukanye bwafasha iyo umuntu abonye ko no kuba umuhaye umwanya wawe hari abantu batagira abo baganira nabo urumva ko ari ikintu cyiza cyane kuba byonyine ufite uwo mutima ibindi byose ndumva n'ibindi byose twafatanya mu
mutwe
n'ingenzi kuba ufite umutima wo gufasha wumva uri tayari kuba wabana natwe
ye noneho nkugarutseho Marius urebye ibi bikorwa murimo gukora urasanga abandi bagenzi bawe cyangwa se urubyiruko rwaba ruduteze amatwi kuko nk'uko wisana bivuga abantu bakuze hari ibyo bakeneye ariko kandi n'imbaraga zabo ziba zigenda zigabanuka urubyiruko rero abantu bakiri bato nkamwe nimwe mufite izo mbaraga zo kuba mwafasha abantu hirya no hino babakeneye urabona wabaha nama ki abandi bakwifuza gukora nk'ibyo murimo mukora
yego ni ukuvuga ngo icyiza gihari ni uko ibi bintu twabyaguye impande n'impande z'isi yose ubu amahirwe dufite gutumanaho biroroshye muri iki gihe abantu bavugana hirya no hino bitewe n'aho bari amahirwe rero dufite ashobora gutuma intego ndetse n'umugambi w'icyo twiyemeje dubasha kuwugeraho mu buryo bunini ni uko nk'uko soroga cyangwa se teme ya foundation ivuga ni ukuvuga ngo shyira ibyishimo kuwukura iruhande uwo ari we wese tugize amahirwe rero nk'uko abamambure cyangwa se uko warumbajije abashaka kudusanga cyangwa se kutugana umuntu wese ubura yadufasha ko yakinjira mu muryango kubera ko ntacyo bisaba ni uko gusa uvuga ati ngewe nifatanyije namwe dushobora gukira hamwe ndi mu Rwanda nanjye hano abo mbona banzengurutse bakeneye ubufasha reka dushyire hamwe twebwe turi mu Buhinde cyangwa se babandi bari muri Zambia cyangwa se babandi ubwo bazatanga icyo cyose aho bari nabo dushyire hahandi ari kuvuga ko abona ubu yatanga ubufasha tubashe gushyira hamwe urugero ni ukuvuga namwe muri Amerika mutubwiye ati natwe turabona abandi bantu tubona dushobora kuba twafasha ubufasha mu Buhinde ubufasha buri mu Rwanda dushobora kugira icyo dukora ya foundation iri gukora muri Amerika cyangwa se wa mpamvu wacu uri muri Amerika tukamufasha gutanga ibyishimo kuri abo bandi bari aho ngaho nubwo rero ibi nta ushaka kujya mu muryango aheze ni umuntu wese wumva koko ashaka gufasha umuntu uri hafi ukeneye ibyishimo
yego Wilson abantu bakeneye ubufasha bashobora kuba benshi kurusha ibyo mufite cyangwa se mwabasha kubona byo kubafashisha muzajya muhitamo gute cyangwa se mufata icyemezo cy'uwo muri bufashe mushingiye kuki
yego murakoze nibaza yuko guhitamo umuntu ufasha biragora kuko nk'uko bivuze abantu baba bakeneye gufashwa ni benshi natwe ubwacu hari bimwe bimwe tuba dukeneye gufashwamo ariko nico gituma twifuza cyane cyane twebwe ingene dukora nk'ayandi ma foundation aho usanga bavuga ngo twebwe intego yacu ni iyi abandi ntibatanga ibitekerezo mu yandi ma foundation cyangwa mu yandi ma societe twebwe ikintu twifuza ni uko umuntu uwo ari we wese ku isi ashobora gufasha bitanaciye no muri Wilson Lee Foundation ahubwo twifuza yuko ibyo dukora bibera urugero rwiza abandi ku buryo umuntu ari we wese ashobora kugira umutima wo gufasha nk'uko nabivuze umutima wo gufasha nanjye nawe ukwiye kuba nafashijwe rero mu kuzoda turafasha abantu hari aba babaye cyangwa nkubu nka muri aba basidi ni twabonye ko ari bo bakeneye ubufasha bwihuta gusumba abandi hari n'abandi abande rwacu bababaye ariko buriya kubabara birarutana hari umuntu ajya rimwe ku munsi hari none utaronka ibyo bya rimwe ku munsi rero tuzoza turagendera turebye ukungene ububabare bw'ubufasha abantu bafise bugenda burarutana hanyuma uko Imana izogendera dushoboza n'abantu bazogenda baradushoboza dushobore kuza turashikira benshi bashoboka ariko ahanini dusansibiriza buri muntu wese ahari ko yogira uwo mutima wo gufasha umuntu ari iruhande rwiwe akamusubizamo umutima w'akanyamuneza wo kumva yishimiye nawe kuba kuri iyi si kuko inyuma ya byose twese isi turagenda tukayisiga rero ufashije uwundi nawe kumva uwo mwanya anezerewe nibaza yuko ni ikintu muri wewe wiyumvira nawe ukumva ko ari ikintu cyiza wakoze
reka ngaruke kuri Marius tubwiye mu byo wavuze imbuga nkoranyambaga zoroshya akazi ariko hari n'imbogamizi mushobora kuba muhura nazo mu byo mu bikorwa murimo gukora nubwo bitamaze igihe kinini ariko watubwiramo nka bimwe mu bibazo mwamuhura nabyo muri iki gikorwa cyo gushaka gufasha cyangwa se gutuma umuntu warubabaye anezerwa
yego imbogamizi zamo ya mbere urabona uburyo bw'ikoranabuhanga bwaje urabona ko aribwo twifashije cyane kugira ngo tubashe guhuza n'abantu bari hirya no hino hari ibintu byadutse rero biriho nk'imbogamizi facebook kurebya ku mbuga nkoranyambaga haba hariho abantu bamwe na bamwe batanga mesaje cyangwa se bashaka ubufasha mu buryo bwa nyabyo haba harimo n'ababeshyi ni ukuvuga rero kugira ngo umuntu azatandukanye ko mesaje yacu dushyize kuri facebook cyangwa se kuri paje ya Wilson Foundation ariyo koko ari paje ivuga iby'ukuri kuko turacyakora ntabwo turaba abantu bagari icyo kiracyari imbogamizi kugira ngo umuntu niba abonye urugero uba muri groupe runaka bashyizemo iyo mesaje nibwo ukiyibona ntuzi Wilson Foundation ibyo ari byo kuko biragoye iyo ni imbogamizi ya mbere gusa nk'uko Wilson yabivuzeho nibaza ko ntitubasha kubona impapuro zivuye mu mategeko zirigara izima cyangwa se zihesha ububasha iyi foundation mu buryo bwemewe n'amategeko nibaza ko bizatworohera n'izo posti cyangwa se uku gusharinga inkuru dukora ku mbuga nkoranyambaga noneho umuntu azayibona akabasha kubona ko bya bintu ni ukuri iyo ni imbogamizi ya mbere kubera ikoranabuhanga ryavazemo ibiryo n'ibitari byo ariko ibaza ko nyuma y'uko tumaze impapuro zemeza ko foundation ko yemewe gukora byemewe n'amategeko nibaza ko umunsi tuzaba turi gutanga ayo makuru cyangwa se tubishyira ku maposti kugira ngo rubanda guhuriza ku mugozi umwe bizora kumvikana ikindi indi mbogamizi ya kabiri ikunze kubaho ni mu bantu bumva bitangira ikintu haba bacane babantu badafite wa mutima wo kumva ko birasohoka ariko ibyo turabyireka turacyari abanyeshuri turacyiga rero kumva ubwiye mugenzi wawe ngo turashaka gukora iki kintu ariko ababyumva nabo badufata uko bashoboye kose urumva nubwo tuzajya gusura abo basidi hari ahizeye kuvuga ati reka tuzajyane kandi transport cyangwa se amafaranga twifashisha kujya hose bazayikuramo urumva ni igikorwa cyiza baba bakoze ababyumva rero ni umusada ukomeye ariko abatabyumva nabo twibaza ko buhoro buhoro ufasha buriya mugenzi wawe agendera ku cyo wakoze nibaza ko tuzagenda dukora bizaba byiza kandi intego twihaye tukayigeraho murakoze
Alice hari icyo wakunganiraho mugenzi wawe Marius ku byerekeranye n'imbogamizi cyangwa ikindi wakongeraho
by'ukuri nta bindi byinshi nakongeraho izo mbogamizi uretse kuba muri aka kanya twahura nayo ni imyumvire kuba batabyumva neza nk'uko natwe tubyumva ariko izo nizo mbogamizi twahura nazo nta zindi
wowe Wilson iyo urebye urabona mu byerekeranye no gushaka amaboko hirya no hino yatuma fondasiyo yanyu ikomera hari igitekerezo ufite cyo kwifashisha nk'abayobozi baho mutuye abategetsi se kugira ngo mubashe guha ingufu igikorwa mwatangiye
ego murakoze ahanini twarabitanguye kuko nkuko Marius yari karabivuga iyo ari igikorwa kiko kirakorwa cyane cyane n'abanyamahanga mu gihugu runaka bisaba yuko abategetsi baho hantu baba babizi kandi baba babashigikiye kuko nibaza ni gake muri kamere y'umuntu kubona umuntu wo mu rundi rugo ari waje gufasha mu muryango wawe muri kamere y'abantu n'ibintu bigorana. Rero twaragerageje kwifashisha inzego zimwe zimwe z'ubuyobozi bwo ngaha mu Buhinde. Hari umuprense umuganwa wa hano muri state ya Gujarat ni umusamuragwa w'umwami wa Rajapipla washoboye kuvugana ni nawe yashoboye guca anyorienta kuri uwo muprensesi aturuka muri abo basindi. Abo rero nibo badufasha mu bintu byo kudusabira impusha byo kuvugana n'abayobozi ba hano kugira ngo ibikorwa tuko turakora bibe ari bintu biciye mu mategeko. Ego nibaza yuko ari ibyo
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Reka ndabona turimo tugenda tugana ku musozo, ariko niba hari ikintu mwumva tutavuzeho agira ngo mbahakanya mugire nk'inama muri rusange mwatanga, buri wese agire icyo yongeraho ku nama inama mwaha abantu badukurikiye muri uyu mwanya bafite umutima wo gufasha kugira ngo abandi barusheho kumererwa neza. Alice,
murakoze. Inama natanga nuko nabivuze hari abantu bafite umutima wo gufasha, hari abantu bafite umutima wo gufasha ariko bakabura motivation, like bakabura ubafungura amarembo. So uwawe urimo uratwumva ari wose, igikorwa gito cyose wakora hari ubuzima bw'umuntu, hari ikintu ushobora guhindura ku buzima bw'umuntu. So inama natanga ni ukwitinyuka, kumva ko igikorwa cyose waba ugiye gukora wumve ko hari cyagira akamaro kuri mugenzi wawe. Ikindi navuga ni uko nabashimira cyane ni byose n'inkunga duteye, kuko hari abantu nyine batubere ijwi aho tutagira aho bizodufashe kuba twagira. Hari nabo abari bafite ibitekerezo nabo bakumva ko byibuze ubwo aba ngaba ni abanyeshuri hari icyo batekereje, reka natugire icyo dukora. Ni ngombwa ko ukora nk'ibyo twakoze, cyangwa se ushobora gukora byinshi, ushobora gukora igikorwa kinini cyane. So ibi ngibi bikubere inzira, cyangwa se nawe hari icyo wakora. Nabasaba kwitinyuka, kumva ko nimba ufite umutima wo gufasha, kumva ko byibuze kawumve ko nawe hari icyo wangira ku buzima bw'umuntu. So ndumva ariyo nama nagira abandi urundi rubyiruko
urakoze. Nawe Marius, wowe inama watanga?
Yego, murakoze. Nanjye ikintu nakongera kuri ibi bintu twirengagijeho, ndakuba iyi foundation iriho tukareba mu buryo busanzwe bwo kuba buri hari ikintu ngewe ikira mu buzima ari nacyo cyahereyeho. Numvise ko hari igitekerezo cyamaye nk'umuntu ufasha, nanjye tugatereka dukire hamwe. Tunasanga nta kintu cyanjemo, numvise ko buriya umugabo aramigo ndi. Kuba umugabo aramigo ndi rero nicyo cyatumye mvuga ati Wilson nanjye ndafasha, ariko kenshi mfasha ndi njyenyine,
urinda zisari yawe kuko yari umunonganiriza uko ibintu bimeze uko yese yaciyemo numva ni mesaje nini yo kwagura kuko akayiha rubanda cyangwa se tukayisharinga rubanda mu buryo bwo kubafasha rero ku muntu wese wumve ikiganiro cyangwa se wari uduteze amatwi umuntu uko ushoboye uko ushoboye byaba nk'ibitekerezo byaba inkunga y'ibintu runaka cyangwa se mu bikorwa buriya gufasha bifasha umuntu nyine kuko biba ari ubufasha nicyo navuga rero ntangurira n'abantu bose bumvishe cyangwa se bumva imesije cyangwa se ibyo dusanzwe aho bakumva barabishyigikiye bazadushyira hamwe umurongo aho batubona uko batubigisha twabibahaye tugafasha abantu nyine baturi iruhande tukabaha umunezero ndetse n'ibyishimo nk'uko murakoze
urakoze nawe Wilson reka nguhe ijambo rya nyuma dusoza nawe utanga inama
ego murakoze inama na nogira ugwaruka bene wacu n'abantu muri rusange nuko mu buzima abantu nimagiriranire jewe ishobora kuba uno munsi ishobora kujya gatatu ku munsi hari undi ariye rimwe ku munsi cyangwa atarose n'iryo rimwe rero fashije ibyo najya gatatu nkakuramo rimwe nibaza kuntocamo rero abantu aho turi twari dukwiye kugira umutima wo gufashanya kubera ko iyo dufa nibaza yuko iyo ufashije mwene wanyu iyo ufashije umuntu ari haruhande rwawe bituma n'isi muri rusange ibyaha bigabanuka ibibazo bigabanuka kuko hari abantu bakora ibyaha no munsi kubera ko niyo mahitamo ya nyuma baba bafite rero ufashije ubukoze neza kuri uwo muntu kandi nawe wawikoreye neza mu buryo butaboneka rero nagira inama cyane cyane urwaruka tugire umutima wo gufasha muri bike dufise kuko iyo ufashije muri bike ufise uragira no kuri byinshi hama ikindi nashaka kugira inama kandi urwaruka cyane cyane abari muri Afurika mu Burundi mu Rwanda n'abashaka kumva ururimi tuko turakoresha yuko gufasha ntibisaba kuba ufise byinshi gufasha bisaba umutima gufasha bisaba kumva yuko nawe ubwawe ubayeho ari uko abandi bagufashije kuba warinze ugaheza amashuri n'abarimu bagufashije n'abashoferi bagufashije gushika ku ishuri abantu turi magiranire iyo myumvi umuntu wese amaze kuyishira mu buzima bwiwe isi twasanga ari isi iryoshye kubamo ari isi iryoshye umuntu wese akumva yuko iyi si ari ahantu heza ho kuba ariko kuko twamaze kuba umwe wese isatunu twanje umwe wese akumva yuko akeneye kwiba ko ibyiwe n'ibyiwe nyine n'ibikeneye ko abisabikanya n'abandi nico gituma mubona yuko ku isi nyine hari ibibazo byinshi bigenda bigorana narangiza kandi nshimira ijwi rya Amerika ku mwanya mwiza mwaduhaye wo gushobora gushikiriza ibyiyumviro byacu gushikiriza ibyo turiko turakora no kumenya no gutuma abantu benshi bamenya Wilson D Foundation hama mwakoze cyane Imana ibahezagire
namwe Imana ibahezagire ndabashimiye cyane Wilson Nixon Tanirimana ndagushimiye cyane Alice Ngabire ndagushimiye cyane Marius Kiusamanzi kuri uyu mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika n'ibitekerezo musangiye n'abakunzi bayo mwakoze cyane namwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika aho muri hose ndabashimiye cyane ko mwateze amatwi
garçon qui fait la beauté du rythmique africain. Le Kassaya Moko. Hey!